raatirtiis lishani dhama dhaktar lishani daawin lishani galabkii oo laka hool gala fadeen lishani in un geeka sitaalka kan furanan unoo dhabban dhabnan ogdiin dhibaato badan una suu maanaha sitaalkan dhabnan walbaan ku qaylinan way alxamdulilah way ilaahay mahadtiisaani geekan sitaalka furooshin roognan arrintaas nasiib wanaag waaye war oblin sabar wal deere leh kenya ka sabarnan aminka ilaahay shaani geeka nagatay runtii an mahad naqaana dhakaatiirtii caafimaadka oo dhama qofooda iyo yalasooda arrintii hoos kilgaamin masan hayn barnaamijkan walbadan hadharaan dhiriyan eedan ka mahad naqaana laa shukra cala alwaajib waaye diyaanki mas-uuliyadio saarnaaytiw aniyo arrimadoo has kilgaaman isbitaalkii hudur ani diblin fura eedan ka farhasagna intaat dhakaatiirta kooyan lama kiisa ku dhihi hudur lama gabrood siisan la socotaanba miida laha ku bii haanuna diyaariya saarano masan hayna hoob nasiib yoote diyaariya korshanoo ka dhamalaya masan hayna meel garasha foogal aglie mase una tabartan hayn laka gaaday ahaayeen dadki eh hatiba maanaha walaya qobdeen hatiba muhiimidda lete walaasa suubiyan
hadda isbitaalkun hudur lama dhakhtar iyonay oo tumaneeye oo shaqaale ah yaa shaqadiis ka bilaabatay taas hal qayb layo may fadaana qaybtii o b dga la furo qaybti kale oo bidiyaatirga la furo qaybo badaga dhiman oo lahakadar la fado isla nimanku fankun dhiiban yaa may fadaayaan intii shaqada isbitaalka kordhiyano badiyaan madun maybaa sa gadoomiyaha gobolka sheegay 70 qof hataa ku badanta shaqaalaha oo una qorshayahayn intii oo una isbitaalkun ka darna bilow hata hadareer isbitaalna siisba aftar e meembahana mayba lanjirin la sheene lanjirin dhaqtar aan baahan yima aftar meembahan hebelow ko hore fatiira sawali tero bakaylis meembahan qof oo bukaankas daaweeyo aan baahan yi may fadaana hadii ilaahay